dowladda Mareykanka ayaa shalay isu taagtay qaraar ay dowladda Kuwait u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaas oo lagu dalbanayay in lagu badbaadiyo shacabka Falastiin. Sidoo kale qaraar uu Mareykanka isna golaha hor keenay oo Xamaas lagu eedeynayo rabshadihii dhowaan dhacay ayaa isna la diiday. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan inoo haya.
Dowladda Mareykanka ayaa ka codeysay sharci lagu doonayay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka soo saaraan sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada dadka shacabka ah ee reer Falastiin. Waxaa kale oo meel mari waayey sharci ay dowladda Mareykanka ka diyaarisay dhibaatada dhowaan ka dhacday daanta galbeed ee Qasa oo dad badani ku dhinteen, sharcigaas oo ay ku eedeynaysay Xamaas. Sharcigan la doonayay in lagu sugo ammaanka shacabka reer Falastiin ayaa waxaa soo diyaarisay dowladda Kuwait, waxaana uu haystay taageero ku filan si uu u gudbo, balse Mareykanka ayaa u isticmaalay codka vetoga. Dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda wajigabax kala kulantay codayntii jimcihii shalay ahaa oo ay ku kaliyeysatay taageerada sharci ay ku eedeynaysay Xamaas oo golaha ammaanka looga codeeyey. Mareykanka oo keliya ayaa taageerahaasiiyey, halka waddamada Kuwait, Ruushka iyo Boliviyana ay diidmo kala hor yimaadeen. Waxaa ka aamusay 11 dal. Ergeyga Mareykanka u fadhiisa qaramada midoobay Nikki Haley oo arrintaas ka hadlaysana waxa ay tiri,
Because this resolution is wildly inaccurate in its characterization of recent events in Gaza, and because it would harm any efforts towards peace, the United States will oppose it and will veto it if necessary.
Sida ku badani uusan xaqiiqda ka sheegaynin wixii dhowaan ka dhacay Gaza oo uu dhaawacayo dadaalada nabadda, Mareykanku waa uu ka hor imaanayaa oo weliba wuxuu isticmaali doonaa veto haddii loo baahdo, balse waxaa jiro dow kale oo u furan kuwa ay u suurto gashay inay fahmaan xaqiiqada ah in argagixisada Xamaas ay qayb weyn ka tahay nabadgelyo darada dhowaan dhacday iyo xaaladda qallafsan ee Gaza. Waxaana soo bandhigaynaa xal kale.
Soo jeedinta dowladda Kuwait ayaa dalbanaysa joojinta awoodda xad-dhaafka ah ee iyada oo aan loo meeldiyin ay isticmaalayaan ciidamada Israa'il. Dowladda Mareykanka ayaase ugu jawaabtay in ay arrintaasi ahayd hal dhinac, maadaama aysan ka hadlin doorka Xamaas. Soo jeedinta Mareykankana waxa ay ka saartay kaalintii Israa'iil iyo difaacidda shacabka Falastiin, waxa ayna ka hadashay inay Xamaas iyo maleeshiyaadka kale ee reer Falastiin ay joojiyaan rabshadaha gardaraysiga ah ee ay ka wadaan Qasa. Karen Percy waa ergeyga Ingiriiska u fadhiya New York.
The United Kingdom has long supported UN action on Israeli-Palestinian issues. It is therefore regrettable, Mr. President, that today's resolutions contain elements that are either unbalanced or too vague.
Boqortooyada Ingiriiska waxa ay waqti aad u dheer taageeraysay ficilada qaramada midoobay ee xalka Israa'iil iyo Falastiin. Sidaas daraadeed ayaa mudane guddoomiye aan uga xunnahay in xalka maanta uu yahay mid dhan u jarjeera ama mid la dhoodhoobay oo aan laga dhabeyn karin. Tusaale ahaan, qoraalka Kuwait waxa uu ku fashilmay in uu ka dhawaajiyo doorka kooxaha argagixisada ee Xamaas iyo jihaadka muslimiinta, waxa uuna dalbanayaa difaac caalami ah kaasi oo abuurayo rajo aan suuragal ahayn. Waxaan dhaleeceynaynaa Xamaas. Sidaasi oo kale waxaan ka xunnahay in qoraalka Mareykanka uusan si ku filan uga hadlin kaalinta iyo mas-uuliyadda Israa'iil ka saaran Gaza.
Qaramada midoobay ayaa ka digtay nabadgelyo darrida ugu dambeysay ee Israa'iil iyo Falastiin oo ahayd midii ugu cuslayd tan iyo sanadkii 2014 oo ay isku dhaceen Israa'iil iyo Xamaas. Waa markii labaad ee maamulka Donald Trump uu isticmaalo codka veto si uu u difaaco Israa'iil, iyaga oo ku sheegay inay labaduba ahaayeen qorshe Israa'iil looga soo horjeedo. Midkii kan ka horreeyey ayaa dhacay December sanadkii hore, waxaa looga dooday in Mareykanku uu ka noqdo aqoonsiga caasimadda Israa'iil uu u aqoonsaday Qudus, waxaana Mareykanka ka codeeyey dhammaan xubnihii kale ee golaha ammaanka oo codku uu noqday 14 xubnood iyo hal oo Mareykanka ah.